waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
mid ka mid a naadiyada kubadda AFL-ka loo yaqaano ee Australia ugu caansan ayaa wacad ku maray inay saxayaan qaladaadkii dhacay marka laga hadlayo wax ka qabashada takoor ama cunsuriyad, kadib markii uu soo baxay warbixin aad loogu dhaliilay naadigan iyo dhaqankiisaba. Collingwood ayaa lagu eedeeyey cunsuriyad baahsan, iyadoo dadka bannaanka soo dhigay arrintaasi laftigooda ay dhibaato ka soo gaartay hadalkoodii. Naadigan caanka iyo madaxiisa caanka Eddie Maguire ayaa isku dayaya inay xakameeyaan dhaawaca ka soo gaaray warbixintan, iyadoo kooxdan oo lagu naanay Samuel sidoo kale loo yaqaano Magpie ay weli la tacaalayso waxa ka soo baxay baaritaan lagu sameeyey sida ay u maareysay cabashooyin cunsuriyad la xiriira.
If we were found wanting in the past, it wasn't because of intention. It might have been because of...
Haddiina lagu helay cunsuriyad waqtiyadii hore, nagama ahayn ulakac. Baaritaanka arrintan waxaa bilaabay kadib markii Heritier Lumumba oo horey ugu cayaari jiray naadigan uu bannaanka soo dhigay sida xumayd ee loola dhaqmi jiray markuu kooxda u cayaari jiray. Ninkan ayaa asalkiisu Afrikaana balse ku dhashay dalka Brazil. Ma aha wax ay ku farxeen kooxdu farqiga u dhexeeya waxa naadigu uu sheego inuu u taagan yahay iyo waxa uu sameeyo sida lagu qoray warbixinta. Warbixinta ayaa waxaa lagu qoray dhacdooyinka waaweyn ee ka dhacay naadigu waa kuwa aan la qarin karin oo ka turjumaya cunsuriyad baahsan oo macnaheedu yahay in dadaallo wada jira oo ay shaqsiyaad sameeyeen aysan bedeli karayn isbeddelka naadigu sameynayay. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay, waxba lagama baran khibradda dadkii ka dhiidhiyey oo arrintan dibadda keenayna runtii dhibaato badan ayaa ka soo gaartay hadalkoodii ay bannaanka soo dhigeen. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tiro eedo cunsurinimo ah oo naadigu ku kacay ay ka mid ahaayeen in lagu oriyey cayaartooyga ka soo jeeda dadka indigeneska ee dalkan Australia oo kooxda Carlton u cayaarayay intii ay socotay cayaartii finalka ahayd ee 1970-kii, iyo dhacdooyin dhowaan dhacay sida hadal gaf ah oo ka soo yeeray isla Eddie Maguire oo madax ka ah naadigan, hadalkaas oo uu ka sheegay Adam Goods oo asna ah nin ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid ahna cayaartooy caana oo qaatay laba goor bilada loo yaqaano Brownlow oo aada looga ixtiraamo cayaaraha AFL-ka. Inkastoo warbixintan ay dhibaato ku tahay kooxda, haddana Collingwood ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay xaqiiqda ah inay iyagu dalbadeen in baaritaankan la sameeyo, iyadoo naadigu doonayo inuu wax ka barto khaladaadkii dhacay. Sida uu sheegay madaxa naadiga Mark Anderson, baaritaanku wuxuu ahaa wax qiimo badan oo bannaanka soo dhigay meelaha aanu ka liidano, ayuu yiri. Waxaynaan lahayn nidaam haddii wax khaldamaan ay dadku cabasho geyn karaan, waana taas taynu hadda samaynayno. Kadib 20 sano oo uu madax ka ahaa guddiga sare ee maamula naadiga, Eddie Maguire ayaa ku dhawaaqay dhammaadkii sanadka lasoo dhaafay inuu jagadaas iska casilayo marka la gaaro dhammaadka sanadkan 2021. Dadka qaarse sida Lydia Thorpe ayaa ku baaqaysa inuu haddeer ay tahay inuu iscasilo. Hogaamiye ma sii ahaan karo qof aan wax weyn ka soo qaadayn cabashooyinka cunsuriyadeed. Marka Eri waqtigaagii wuu dhammaaday, waddanka intiisa kalena way ku daawanayaan, ayay tiri Lydia Thorpe. Laakiin Eri ayaa sheegay inay ka go'an tahay isaga inuu dhammaystiro isbeddel lagu sameynayo habdhaqameedka naadiga. Shaki iigama jira, ayuu yiri, inaan haysto taageerada guddiga sare ama boordka ee naadiga maamula iyo xubnaha naadiga si aan shaqadayda u qabsada, ayuu yiri Eddie Maguire.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale, ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.